Oh yeah, CG Men Association Quest.
Yeah.
Hapo kwa lekwa yo ndi mmoja ene katana arna afofu. Hapo mo CG Men Association of Nigeria. Mana tuku na enye eliyoge. Ona ene gwogwo. Ona ene kasa. Ona ene kario dobona. Ha. Yes, I mean, carrying up on a Umuchine Chukun and I carrying up on a
Kamoki ne chere chukwu
sie ike
we pasi pozo ala ma oge nana
aga ma diri gindu kunenwe aga ma oge nana aga me fege fufe kesi na lalodi aga ma diri gindu kunenwe aga ma oge nana aga me fege fufe kesi na lalodi we sie ike
up your name.
We love.
ebe ike mmadụ gakarị ike gị. O nweghị mgbe ike mmadụ gakarị ike Chukwu. Nna bịanụ, onye kere ụwa bịanụ ụlọ n'anyị. Nna bịanụ, onye kere ụwa bịanụ ụlọ n'anyị.
Bịanụ ụlọ n'anyị, nna bịanụ ụlọ n'anyị.
Aga m eji moto,
moto adịla mma.
Aga m eji gbamgbam,
Ike me ya ko bidanima.